kudali singibambile ingubo yakho ifudumele inglondoloze kimi mine ngimanikiniki nje ngibuke kuwe iphimbo lami lomemeze ezintabeni. Kufana nokuhlakanipha kwami nokubona kwami kuyimfundiso kwabancane. Umqondo wami bona ujulile amisandla sami siwele lo mfuko ngibalile. Andasani suele lo mfuzo ungangilahle yini wenu waphezulu wenu waphezulu bayede wena kwamakhosi. Andasani suele lo mfuzo ungangilahle yini lahleke suele lo mfuzo andasani.
Now we're ngasho mama kangizalanga angcono sibone ngezenzo sibone ngezenzo ubana bengasho mama unesono ubana bengasho mama kangizalanga
wasting your embassy. Send Jabula and Pilani Yawme. Escate Sita Begum Yawme Cotini. Send you Pumeling up on the Manchester Govell and Lelum Stati is in your own Pelang is a forcey. Say we scatte Sitang it to Melam Sandazo. Manchang Tapuna Gusale. Oh, Lord.